Jerry's Room MV on I my bestest. Men send selector.
Feel mambo iko understanding. Tunaishi now, tuna spending. Now we can make a step or tuna study. Siachi get national.
Tunaishi now, ki bossy, ki jemmy daddy, ki pompy, ki askari. Ki bossy, ki jemmy daddy, ki pompy, ki askari.
Guy ana acti, jama wana fakti. Mtu ina sachi, wadak wana machi. Pictures ina acti, buti suti kaki. Gia pale kati, mwendo kasibasi. Jibu bila question, dogu pay attention. Kujifanya mtuaji sana, woki pay we no thanks. Oh boy pretender, soja kwenye revenger. Tuna lay kwenda, mungiki kwa defender. Wana sima nexus, atunanga kintroduce. Which way you choose, zoom in on a view. MC na piga mbio, wapi maji mina kill. Play guy open door, wape hope wenye mbio. Play fair, chafu na pepo na troop mbejeo. Wana paliwa na huku, wana kaliwa. Wana uliwa na huku, wana zaliwa. Wana chekewa, kapu hapo, wana baliwa. Oh, oh, kinafiki, sindo tunaishi kinafiki. Our people complaining sana, ukiwa smarty. Isha jito kubi na damu, una favor smarty. Na cheza chine, mini daddy, na play party.
Vile mambo iko understanding. Tunaishi now, tuna spending. Now waki bigger step, tuna study. Siachi get national.
Tunaishi now,
kinafiki.
Kibossy,
kinafiki.
Kijemi daddy,
kinafiki.
Kipompy,
kinafiki.
Vipi unatamani kusema na ujui kitu. Kakimyo sibishane na majitu mwitu msitu. Kama mbwa mwitu na je urefsi na kitu. Ila voko yangu okay. Zagia kitu. Never flow shida tupu. Baby sinataka nizikune kani mizi mwagio pupu. Wanakunja wanadata mina kula supu. Na mapicha picha tafsiri ya rufu. Alafu ukinichukie you won't get none. Sijali ukinivimbia kwani wet none. Now tupo kwenye njia we got more plans. Wambino toto adogo that is not done. Wanasema ukitaka kumuwa nyani. Simtazano soni basi mina muwa face to face. Na anioni leki sizo tuneshi nao bonga dimtoni. Sina muda tana baby only f*** money.
Vile mambo iko understanding. Tunaishi now tuna spending. Now waki bigger step or tuna study. Siachi get national.
Tunaishi now.
Kinafiki.
Kibossy.
Kinafiki.
Kijemmy daddy.
Kinafiki.
Kipompy.
Kinafiki.
Kiaskari.
Kinafiki.
Kibossy.
Kinafiki.
Kijemmy daddy.
Kinafiki.
Kipompy.
Kinafiki.